Tiktum Porua Rasti representing Serb Seeds.
Exclusive from TwinJams.com.
My time will come, come. My time will come, come. My time will come, come. My time will come. Yes, my time will come.
Boss one, Junior Royal. We believe in Jah. Celestia, I money, bonzi na jira. I like you, kuna makero ntepina. Ndakumbwa, nifika na mabose zintina. Nicho tuwa likosa na patuwa nyonge chiyo. Kujuli wali renga na isasa rapu kaku. Kifuro nangu wantikeni wala shazu kaku. Nalishi wati kwa njena vwetu kase kama pera. Wose na inaka vika poku woko. My time will come, come. My time will come. My time will come, come. My time will come. Then my time will come, come. My time will come, come. My time will come, come. My time will come. I tell myself, boy, live your life like a champion. Fear not. We thought he was champion, but I took him walk and shiver to Kumwa. He won't have a bed, he won't be a pure. Me, I don't care. Me, I don't care. As strong as I'm there. Shakalombe, no. In a lesser ampela. A wish you were not going there. Mind you, that's the moyo na di kwete soni pia. Just a ninga fire kuchi kwete nona pani kia kukumwa. That kukumwa na olo fiapi tepi vai. Chete sema kasi sema pati wante. You don't pay no na tu kwata. Money, bonji na jira. I like you kuna makiru ntepina. Ndakumwa nifika na mabose zintina. Nicho tuwa di kosa na patuwa nyonge chiyo. Kujuli wali renga na isasa rapu kaku. Kifuro nangu wantikeni wala shazu kaku. Nalishi vati wanje na vwetu kase kama pera. Wose na inyaka vika poku woko. My time will come. My time will come, come. My time will come, come. My time will come. Then my time will come, come. My time will come, come. My time will come, come. My time will come. Like my daddy, China Zambia. Tulisha pa Afrika. Chiki tumpa Afrika. Can't find where I do. Chika la pa menshi kwa tshaki. Uwe tuende na maraki. Chipa kuna tulipye. Kuna tulije. Nipata ndeku shinge. Pakuna tulike. Ifinzo filiche. Shiwala nangu na pia indalama. Penda ni time yobe chitika. Nari chila yowe chitete kero kutika. Paka fe paka me. Ile chida li chibi kwede ya chida. Ndala taba kupukula. Kupilopa wino na tukwata. Money, bonzi na jira. I like you kuna makiru ntepina. Ndakumwa nifika na mabose zintina. Nicho tuwa likosa na patuwa nyonge chiyo. Kujuli wali renga na isasa rapu kaku. Kifuro nangu wantikeni wala shazu kaku. Nalishi vati kwa njena vwetu kase kama pera. Wose na inyaka vika poku woko. My time will come, come. My time will come, come. My time will come, come. My time will come. Then my time will come. My time will come, come. My time will come, come. My time will come. Toba na boss wa 70. Wako chako ni za wanta benda paka 10. Wauti boss. Papo, lesa mpera wa tukamponi. Upoti mupoti. Ya wakata. Wako chako. Kapo bresin. Kita haiko. Hela ni za wanu. Papo. Boss let's give it. Nabaka tembe. Tumpani kazon top. Ha 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 ha. Nichwa chamsika.
Exclusive from TwinJams.com.